sengihile emculweni sengihile obatshele wehobosha awu batshele sengihile emculweni sengihile obatshele wehobosha awu batshele sengihile emculweni sengihile obatshele njobo awu njobo uyazi uyazi sayiqale emakhaya awu njobo uyazi uyazi sayiqale emshisandle awu njobo uyazi uyazi sayiqala ngakithi awu batshele sengihile emculweni sengihile obatshele wehobosha Awulali kuphi babhema umhlangi shaya isiphonyaphonya sengoma emnandi Angithi ubaba uyakhala uma kushawa mina Ubaba uyakhala ekhaya Angithi ubaba uyakhala uma kushawa mina Ubaba uyakhala ekhaya Awulali kuphi babhema umhlangi shaya isiphonyaphonya sengoma emnandi
Hayi sisho kanjalo engambuzi ngiyazolithola engadini yabafazi bayona yikula nosizela imfakazele hejambo lakhe usho mina ubaqede iy'ntombini ubaqede insizwe ngibaqede fathi lokasenakuqinasen baqede egol kwandonga ziyadula amatombo ahlanyawo lingane fuzela dadwabo othokozile endlela ekhona konyambosi laphakathi igumulala igumula igumula ubaxonga zifukule umshini ogayiqulela kona okhesheni umama sifuni nabonyafazi samntu bantu beyajabula nyembe zabangekhala ziyathi kugobhogobho sethokoze epolice station isithutha sekuze emnyama gobadisemisabhisa fathi ezinyembisi ezabhekisa phezulu ngokujwayelekile Kanti lapho kubi kudlala kwamzila kahla yehle ebhekeza into ofuna into onyazi angaphesheya lutho phela la kuyalambatha hawu hawu ehe
kushumbaxongo zifukulu umshini okayizicelane kwanokhesheni kushumbaxongo zifukulu umshini okayizicelane kwanokhesheni impunza mnyama usohlandi iyazona izithole enkanjini impunza mnyama usohlandi Iyazona izithole enkanjini Usho baqede insizweni Nasentombini ubaqede mothanda Usho baqede insizweni Nasentombini ubaqede mothanda Awe njobo uyazi Uyazi sayiqale emshisandlu Lali siphonya phonya sengoma emnandi Awulali kuphi babhema umhlangi shaya isiphonya phonya sengoma emnandi Angithi ubaba uyakhala uma kushawa mina Ubaba uyakhala ekhaya Angithi ubaba uyakhala uma kushawa mina Ubaba uyakhala ekhaya Awulali kuphi babhema umhlangi shaya isiphonya phonya sengoma emnandi